Ngoja nikuulize.
Niulize mbusu.
Una nini? Unakulanga kingwelu?
Yeah. Hii ni story ya pedi wangu. One day we gonna win. Jaza wezi my case is iko pending. We've been fighting for the same things. One day we gonna win.
One day we gonna win.
Yeah, yeah, yeah. You can tell we've had enough. Every corner's burning up. Free the people, free the land. Watch it walk in pocket land. Economy mbaya kuna works. Youth man ameanza kuplant. Kazi ni kazi, janta ni janta. Hata kama napanda ganja. Kenya imejaa viwanja kuliko London, ikianza kuzipanda, watu watajipanga. We're running out of answers. Tumelali mkwanja, na tunge kwa wakwanza kufukuza kansa.
When you tell me the lies, not to find you can you rise. Oh, yeah, yeah.
Number to generalize, we need to think twice. Oh, oh. Zawezi my case is iko pending. We're fighting for the same things. One day we gonna win.
One day we gonna win.
Oh, oh, oh. If we ever legalize, I believe it, yeah, we might. Mr. President, I have one question. Will you pay the people, paying the price, doing time, wasting life? Do your bangi akonda near prison. Aki, my brother, was alright. He was never to cry, Mali shukwa in his prime, and that's messed up. He Kenya tuna survive, matajiri one side. Tumeshindwa kupigana na corruption. Moment of silence for my brothers. Walonishi kwa na shada, hatuwezi kunyamaza. Juu wengi wamemado, walo walizichanganya. Wakatuparada, walo walituwachanga. Juu wakupewa dawa, kitambo ilikuwa laana. Etu kichoma sana, we si mtu wa maana. Kwani hawajui Obama alikuwa ndani ya chama, alikuwa mwenye chama. Na kupitia marijuana ndo wengi tumejuana. Kuna deal mingi sana zenye tumeelewana. Tunainuana na bado hatujapanda. Ukiomba kiomba sana.